kuimba ngakaluni nyo wana wana wancha wana wancha nyo wana wana wancha wana wancha nyo tulap tulap tula wakat simba wakati yeah. Anyanda vide kunaka nakazi yeah. And the same one no mochi dala yuko banyo nevali neva mutwala toka ampati.
Oweta, mfuga makono pesa. Oweta, no. Baby, bondeka. Aki so lonely, baby. No. Nakete kumakia wana wanja.
Wana wanja, no.
Nekuimira kana kayimba.
Ngakalunji, no. Wana, wana wanja. Wana wanja, no. Wana, wana wanja. Wana wanja, no.
Wabanga fever, bebeke zumu.